Again.
Just in the track.
When I saw you, nilisa nini malaika meniji yomi. Kukuona tu maibu, uju unamanisha vingi to me. You, I. Mapenzi ya narasti chensi, usiumizi wangu moyo ni mwepesi. Na nikikosea, let me confess. Nitakufuata day after day day. Niporazi ni kubebe, my baby, I'm ready for you. Nitakufuata day after day day. Niporazi ni kubebe, my baby, I'm ready for you. Kwa sasa mina wewe tu, yeah. Sasa wendo wangu tu. Popote mina wewe tutafika, kote hadi Afrika. Mina wewe tu, yes, mina wewe tu. Kwa sasa mina wewe tu, yeah. Sasa wendo wangu tu. Popote mina wewe tutafika, kote hadi Afrika. Mina wewe tu, yes, mina wewe tu. My honey, my sweetie, nimeumbwa kwa ajili yako. Prisi kama sini chiti, ujazingatia amani yako. Yeah. Sito posti Mbappe, utashinda we statazi. Ile usiwape, sitaka gimalazi. Tulipanda na kushuka, kwa ilo usiwe na wasi. Nitakufuata day after day day. Niporazi ni kubebe, my baby, I'm ready for you. Nitakufuata day after day day. Niporazi ni kubebe, my baby, I'm ready for you. Kwa sasa mina wewe tu, yeah. Sasa wendo wangu tu. Popote mina wewe tutafika, kote hadi Afrika. Mina wewe tu, yes, mina wewe tu. Sasa mina wewe tu, yeah. Sasa wendo wangu tu. Popote mina wewe tutafika, kote hadi Afrika. Mina wewe tu, yes, mina wewe tu. Musician from Africa.
Track.